Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jam nyalli e modore hen woni altinere noga e nay lewru utti hitande 2026 Ousmane Niane budde kabaruji do gagni kanti woni to boggi jan e to on competitivité horejo jagorde mali general de division Abdoulaye Maiga yeyi Alger yaadu pawidu bangal golle le jidal makko e horejo leydi Algérie be kaltidi goldidal hakkunde de leydi didi e hono be cembenirta dun to tungudu to bo mango kebango ton wadi bonandaji mawdi juudi kewdi chami ka jettoje Allah yonki fu heddaage hen yedi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah mo heda studio tamani hore jagordo mali general de division Abdoulaye Maiga yotteke altinere de Alger yaadu pawindu bangal golle do noddugol hore honorajo makko mo leydi Algérie sifi grebe be kaltidan bangal gollidal hakkunde de leydi didi hono be kani wadde fa be cembinangal gollidal fa be do den fam jamtor intal ak bilal do faccitango Ali Cissé
premier ministre leydi amen di don general de division Abdoulaye Maiga yottike Alger bete hande honorojo makko mo leydi Algérie don sifi wayre bisimimo aéroport international wari boumedjen tiagal teddango mangal pade ngada do fewde makko ben do yimbel idom haltidi e le salom to yimbel mobe bisiminte aéroportu goldo dawol kanko Abdoulaye Maiga yade Algérie yofa o yottina tum bataki kanake lam hakkuna jo leydi amen di don Assimi Goïta honorojo mudum president leydi Algérie Abdel Majid Tebun mo kanko Abdoulaye Maiga o hani yidude mudum joda halaji mabbe de sembe mudum fu wara naaraade bangal denagu dejere le lefongol fa yotto gollidal bangal kebe goldo dawol kanko Abdoulaye Maiga wadde le wakati mo kanakobe leedi amendi fa yotto be leedi Algérie kanyo en ka holti wiide ana yidi ardinde joda hala hakkune mu em yalla na heba sembinde gollidal gongal hakkune mu em ko buri duubi kewdi le nyalamo hande o tawa homo fu ana teddina goddo
horejo jagordo mali o Abdoulaye Maiga horejo leydi Algérie Abdel Majid Tebboune bisimum beta ko ley ko be njidi beta ko o holliti yala makko gollidal hakkunde de leydi didi e honobe kani wadde faabe cembina dun e hakkilo makko fa hande mali e Algérie ana kani gollidinde dun ko way nafude dum ben o yaadi ton e jagordo kuminido hajuji mali gondi sella woni kanko Abdoulaye Diop e horejo humpitingoji mali woni kanko Modibo Kone to tumbutu to ba mango kebango ton aswere jabbina de gaddi waddini chadele galleji kewdi milimetriji chapande jetti kebadi ton e chammini cuudi kewdi ka jettoji Allah yonki fu heddaake hen imadraji ana gonda fa di galleji kebudi tidalaji balle ani ko kejjal amen gondo ton seeni fay hebeni ndu faccitango Ali Cissé e Mamadou Sama Seku
tombok tuto yimbel be ndiyam solisonate mu em chagal toboji modi ngaddi tum asawera bettinde ka fuddi hebude balli guji galleji kewdi woni chamudi tum nga wala fumo yonki mudum ka heddi hem yehiya tantina kany woni lamido commune urbaine tombok tulo nyalama hande o
hakile am juttiki sanne ko njimi kuroji kewdi kebana wandu kudo nata kala gonno be cuudi chamdi di natale jangnire de yalla be kaybe no hanire
londo nokku kana ko be gombe tumbe fayato yimbel jigibe anyaaji kanyo en kana wondi jukitaade imadaraji mu en di yellana faabo yimbel be torda o hewti wonko be ngadanaka fayso ko be kasindine mudum le nyalamo hande o ko kana heewi faham Mohamed Al Mulud kanyo woni jottino hala yimbel be torda o yotti
so gonga hale sarabe sko be fuf ne beltani ko golla ko ne jetta sanne lamu o croix rouge kanye wulirde development social
so me bettike tidal mo bendo yimbel hore wondi fewde mudum le nyalamo hande o saabi toboji mawdi yimbe hore no jodiri le ngaldure tombok tulo nyalamo hande o hore do holtama wiide wana no wodiri joni wana arande hono siido toboji mawdi wada le on do regionum holitiri wiide gollirgal kuma nido urbanisme fayeto abita don ko Al Hussein Fay hebani studio tamani wiide tombok tu
dejara hewtam alankenyan le ngendi kele gondi le komina saloba e wi himbe moddo na himbe jom en kabodo be anda goni hewbe wonno warbe le ngendi di aljumari aswere jabbina ne kippi do dakode don sankobe bonnidu e réseau téléphonique yoglitam wiyede himbe hewbe keddi hen heddereji didi fu ka non wattu jore oka andaka al adara himbe heddi be hen
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
nyoro etumbo to alsilamen ana gonde elanidaaji mawlud do wadde juldeji nyagundeji fa yottaade feci der ngoji be ka be beedugol cogguji tinni seda lanidaaji di jantor kebeni mi ando faccidan ko momo sama seku e alisise
to nyoro mongo jamara de na landinani ngo hiro doawuji hakkilaji yim ele hebo caddele kebe na tidina kabaru o
amme nyoro nyina nyoro do hitani hikka ka min gadam fati mawlud o jaati ya warta ana do lawongol seda ngamile tampide finugol kanko muhammad yo fati mawdo juude amim homo fu ana wawi hollude weltare mudum fewde o do nyaloma e to bawde mudum haadi homo fu du ana wawi waddude dum yimbe galle mudum ede mbay wadde doawuji ede mbay wadde zikringaji dimi kolitita e mudum wiide mi enjidi kanko muhammad
nono ko non to tumbutu ton gor fuf na yidi yambinde mawlud o e du bawde mudum bur fuf bangal mujjuki
c'est une fête
dedo julde hono mudum wala tomboktudo galle fule dido jammaji didi wadan ko woni bawde mudum fufa defa nyanduji bel wajuji ni ka wakati 21h ya 22h fudata dun sabi so nyanduji defete de taw nyanduji mujjudi san
repas de qualité
teraji ngurdam e tawre fuf aslama en na jiddi hunchande hore doawuji e ko nande mudum
sagirabe kadde de kabaru yidi kikida ko o e fulfulde ngaram bismen do joni adama amadou haider o yottinande francin kore